Arumuli mwelo waka 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 Buganda busabiwan bonabe nyigira mubiyo kurondo kufuba kukume mirembe mukaluru kafundi kire awatali butabangu kubuna na sinzira mwonsisi nkano jiaba demu na bakule mbeza wa mnabe simbiyo kubifebi nja ulumuchivina cha Democratic Front chukule mbiru wa Mathias Mpuga Nsamba abachi sembuga uru na kulogulo katikila wa Buganda HT wa Charles Peter Maiga yavu mili David Korua hebiyo kutuntu za bantu wa muno kuruwana gana hebira buwa Korua lero mukaluru na agama antivino bisana bie walibwe egwanga litererebe mu akalulu ake mirembe
akwatibwako mu byobufuzi oba mu mbeera endala afube nnyo tube n'emirembe mu kalulu swagala miggo twabyogera dda swagala miggo swagala masasi swagala kusikasika bantu ngoye kubajja mu ngoye kubabongola mannyo omukyalo oli yeesimbye erudda wago bakubye jinja nakawa abadf bakoze olukiiko e nakawa bamusanze ava waka uyo nakandika fesi mukalaba kalungi bode bagala kwonoona tetwagala ebyo ensi tugiryako makola twagala mirembe